Yeah. Basso Kid Ross.
That I told you, nigga. Back on little hip hop. Hip hop for life, man. MC Cha was Stan Lee. Q Buzz. Represent the hip hop, the world hood. Yeah. The door must stand up, it's AJ record, murder this case.
Nasuka mistali butu, no away when you tupa, nakupa, or sit you, or how did you, or kapupa. Super dupa, kapuka, kasuka, nani, tupa, tupa, sta super, nakupa, kwa kila fani. Rasta money, meaning rasta fani, nakula nyama the rap, wanasema rasta gani. Imani, kwenye utache, sina utani, chawani pime kila mbundo, tashangaa, sina uzani. Yo, na speech rinki wili bloody. Misali yangu silaha kwa majeshi ya kukodi. Hodi hodi, nagonga kwa wadai. Chawa ni super dudu daengata kwa maslai. Bye bye, nai nai homie dimpo. Rap ni mchezo mgumu wezi kufanya kwa simple. Rap techniques, nite dudu na kupa machu ya kifo. Kaba mekabwa na kudu risen.
Huku Cubas, ule MC Chawa. Hapa kato sanri kama kawa kama dawa. Pagawa na flow wa mbuke ku. Dodoma stand up, wanangu mikono juu. Huku Cubas, kule MC Chawa. Hapo kati stanli kama kawa kama dawa. Pagawa na flow wa mbuke ku. Dodoma stand up, wanangu mikono juu. Bema na Zulu kipaza, sinashaka kwa makabulu. Kumbulu nyamaza na mwaga ratha na mwaga poda ya vina. Mteja njo sniff hapa, vesi tako la mchina sona nesa kama rapa. Misingi mala na smama kwa nguzo tano. Nyikenge kwenye msafala wa mamba na pakibano. Gani shit sone MSC. Kwa libazi msicha wa batu kila mofa ya boy Stanley. Sambazo pendo na gawa sila. Maneno chini ya vitendo na vyotenda ni bala. Kichani shapewa mtutu noma gitaa. Na shuti marapa butu wanakufa mbaka la. Masha magomo mepinda sababu ya msoto. Pafuba la kibairi zaidi mteja mwenye losto. Tanza hayoni njia kwa nia za wazusha. Cheni ni pole mia kibaka ni kale kush. Push, push. Huku Cubas, ule MC Chawa. Hapa kati sanri kama kawa kama dawa. Pagawa na flow wanguke ku. Dodoma stand up, wanangu mikono juu. Huku Cubas, ule MC Chawa. Hapo kati stanli kama kawa kama dawa. Pagawa na flow wanguke ku. Dodoma stand up, wanangu mikono juu.
Nipo basement, underground, floor homogeneous. Same less level, si watoshi zilo size. Vita dhidi ya devil, gambo play bila dice. Kielelezo vitendo, maneno mengi ni trash. Zimenikuza changamoto, hadi leo kuwa hivi. Nimejengwa na ndoto na kufanya umuziki. Nachohitaji ni each, kabojano ya kwisha. Vipi ni ishi kwa kuwa dunia tunapita. Sana imenipa maisha, cha fame na wanawake. Alinizaka nusia, nisimwamini yoyote. Zaidi ya kumthamini na kuishi kama ndugu siku zote. Tumiza kichwa, stay on your lane. Ukinelewa andika, iyo ndo punchy rhyme. No symptoms, na speedy pandemic disease. Na smoke bombs, dope hairy medicine. Na lol pepper, kisha na chest kichwani me. Na keshi dreams.
Huku Cubas, ule MC Chawa. Hapa kati sanri, kama kawa kama dawa. Pagawa na flow, wanguke ku. Dodoma stand up, wanangu mikono juu. Huku Cubas, ule MC Chawa. Hapo kati stanli kama kawa kama dawa. Pagawa na flow wanguke buu. Doma stand up wanangu mikono juu.
AJ Records.